Radio Pulpit, 657 AM.
Hallelujah, hallelujah. Ke a le dumedisa baretsi ba ka ba barategang baretsi ba Radio Counselor, Radio Pulpit, radio ye fodisang ye phidisang e ya ga malapa mama hepe lukisang mo batho ba ka se tshepente na radio ena ke bone ka nnete ke sekolo lo ba sekolo o molomo wa utlwelang radio ena bophelo ba ha never be the same. Ke a le dumedisa santsane e le wa lona moruti Musi Jesus my answer harankuwa zone 2 maplankeng. Ke a le rata ka lebitso la Kriste Jesu le ka tsatsi la ka tshekolena ke santsane ke na le wa lona moruti epi o tlo re balla molaetsa wa ka tshekolena. Amen.
Amen. Re a dumedisa baretsi ba batle ba Radio Pulpit ka lebitso le matla le le halalelang la morena rona Jesu Kriste wa Nasareta. Setlhogo sa rona sa gompieno se re go utlwa lentswe la Modimo, mme re tla bona dipuiso tsa rona mo bukeng ya Exoda kgaolo ke ya 15 go simolola ka temana ya 22 go fitlha ka ya 26. Yona e buisega yana. Jaanong Moshe a tsweletsa baIseraele pele, ba tloga kwa lewatleng la motlhaka ba ya kwa sekakeng sa Sure, ba sepela malatsi a le mararo ba sa bone metsi. Ya re ba fitlha kwa Mara, ba palelwa ke go nwa metsi a teng gonne a ne a galaka. Ke ka moo leina la felo foo go tweng Mara. Mme batho ba ngongoragela Moshe ba re, re tla nwa eng? Jaanong ya re ene a gwela kwa moreneng, morena a mo supetsa setlhatshana sengwe. Ya re a sena go se latlhela mo metsing, metsi a nna monate. Gona foo a ba beela melao le dikaelo, foo a ba leka a re, fa o utlwa lentswe la morena Modimo wa gago ka boikanyo, o dira tse di siame mo matlhong a gagwe, o seke gala ditaolo tsa gagwe tsebe, o tshegetsa melao yotlhe ya gagwe, ga nkitla ke go bolaisa bolwetse bope jo ke wa tlhaileng baegepeto ka jona, gonne nna morena ke tla nna ngaka ya gago. Amen. A re rapele moretsi. Modimo ntate, Modimo morwa, Modimo moya o halalelang, dedi re tla pela tirone ya hao tsatsing la ka sheko re re Modimo wa ka o lokileng wena o sampane o le Modimo. Re tla ho wena Modimo re inyatsa re ikokobetsa re re Modimo wa ka lokileng re thuse Modimo wa ka lokileng go utlwa lentswe la hao morena ka ya lokileng gobane wena o Modimo wa tshepahetseng. You are faithful, oh God, even if rona re tsamaya ro faila ro swabisa ro disappointa, but wena you are always faithful. Modimo wa ka re thuse Modimo wa ka lokileng re go utlwe ka ditsebe tsa semoya Modimo wa ka lokileng lentswe la hao le sa tswile Modimo wa ka wa lokileng. Re arapela papa re re Modimo wa ka motlhanka wa gao ke wena Modimo wa ka, bua ka yena Modimo wa ka lokileng ke sesebediswa sa gao morena ka ya lokileng re utlwe lentswe la gao papa re arapela in Jesus name. Amen.
Amen and amen. E moretsi ya ka ya rategang go na le mo ke batlang re bale gape mo Malakia 3 ya di tsamaile tse pedi ke bona moruti ba dile one mare gore re go tlhaeletse e one mo Malakia 3 re tlo thoma chapter 3 verse 6. Hallelujah.
Amen.
Yeah. Lentswe la Modimo le ba re Moshe ha kopana le metsi o ikirile moruti.
E ke kreile mama. Eh. Yona e buise ga yana chapter 3 verse 6 Malaki. Gonne nna morena ga ke a fetoga. Mme lona lo ntse lo le bo morwa Jakobe fela. Ke theoge ka yona. Go tloga mo malatsing a bo Rhino lo fapogile mo melaong ya me. Ga lo a ka lwa etshegetsa. Boelang kwa go nna. Fo ke tla boela ko golong.
Hallelujah.
Amen.
Mo re badileng teng ko Exodus Moshe o botsa barutwa o botsa batho setšhaba sa tsamayang le sona a re ga o tshietsa utlwa ditaelo tsa Modimo. Ga re bolela ga e theola ko tlase ba re batho bana ba ntse ba le mo leetong o molomo wa itse re baIseraele ba ile ba tsamaya leeto ba re ga ntse ba le mo leetong ba felela ke metsi ba tshwara ke lenyora. Moretsi ya ka ya rategang ga ntse ba tsamaya Modimo a bona bontsha sediba ha tshwantse banwe metsi ba kra metsi ya ababa mutimo wa laela moshi wa mmontsha setlhatjana wa itse ntshira gore ke re le ko malakia bible iri mutimo a bontsha moche setlhatjana ba re moche moshi a kha setlhatjana sele a gatlhela ka marametsi metsi a tshentsha metsi a bitswa metsi a mara haleluya metsi yana ane ababa mara after sno moche a tsiya kalananyana fela ennyane a latlhela ka mole so ha yo thewela ko tlase ba re moshe a ba leka a ba bontsha tumelo a ba bontsha bogolo ba mutimo a ba ra a re ha o retsa ditaolo tsa mutimo wa rona a re mutimo wa rona o tla o fodisa mutimo tla o fa bophelo mo re badileng ko mmalakia mutimo a re yena e santsane e le mutimo a re yena ha tshentsha a re santsane e le mutimo o bo Jakobo le bo Tapita ba ne ba mo rapela o bo moshe ba ne ba mo rapela gona gore mutimo wa re bontsho re metlhole e bo moshe ne ba kopana le yona le rona re ka kopana le yona dintho diphodiso yotso tsotlhe tse mutimo a ne a di etsetsa bo moshe le rona re ka etsa a re mara bothata ba rona ko re fapohile ka seleng bona moretsi a ka ya rategan o mpiaka ga re ena ga changa modimo wa rona ga change ga tshwane le batho ke mutimo wa nnelang ruri mara rona re le batho re a changa ke tshwara ke botsa batho ke re batho ba rata gore evangeli yo kudala bona a gona change ga ona evangeli yo kudala taba ke gore fela rona re tlwaetse modimo bona ga re tse modimo serius o utlwe motho a re ke neng ke rapela ke neng ke etsang utlwe motho a re nna ke tloetse ka lebaka le le so mara ga letsatsi la ka cheko lena re ka tseya modimo bjane ka bo Jakobo bjane ka batho ba kgale bona lentswe la modimo le re bo Gideon ba ne ba bua le modimo dilone di change rona mara re tshwantse re bue le modimo ene rona re special go ka mogare ga rona ga ka montle pele ba ne ba moela dithabe ba ne ba ira dilo tso tsotlhe mara rona re nna re na le yena letsatsi la ka cheko lena moretsi a ka ya rategan a re yena ha change a re batho ba fetogile ke rona tsela ye re rapelang ka yona tsela ye re motshepang ka yona tsela ye re worshipang ka yona tsela ye re tsamayang ka yena le boikokobetswa bo sale teng bona batho ba kgale ba ne ba tsamaya le modimo ba ne ba ema fela ba re o modimo papa bona re hloka batho ba ba kara modimo ba re dedi o modimo bona le re letsatsi la ka cheko a re nna ke santsane ke le yena re bo shikoro a re nna ke modimo wa bojehova a re nna ke modimo wa bojosefa a re nna ke modimo ole a re ke santsane ke le modimo wa bo Abrahama a re mara lona
Jesus
ke lona le tšhentšhile letsatsi la ka cheko le moretsi yaka re tshwantse re icheke gore rona re tšhentšhile kae bona tsela ye re mmitsang ka yona ga e sa tshwana le yana kwele utlwa fela moruti happy ba re mošano bona kalana ga e kgalatlhela ka mo metsi metsi a change go na le dilo tse re ka di etsang le rona dintho di change bona tla ke o botse ga o batla selo o ka doubta modimo ba re metsi na a baba mošano tsi a fela setlhare se modimo a mmontshitse wena ga modimo a o bontsha selo o tletse ka o daota ga modimo a re tlang kwano ke tlo le imolola wena o santse o rwele morwalo ga modimo a re ko o fodisitse wena o santse o bitsa bolwetsi ba gago bona letsatsi la ka cheko lena a re mo utlwele a re nna ke santsane ke le modimo re bo shikarabo sianda dadi wa rona o modimo papa tle rona re a rapela moretsi ya ka tle ke kopa o rapela le batho ba ba ka molemo gore e santsane e le modimo maybe ne o le sure ke modimo wa bo Davida maybe ne o le sure ke modimo wa bo Jakobo maybe ne o le sure ke modimo wa bo Aborahama le wena ke modimo wa gago wena ntho o tshwanetse o etse fela o change style sa gago o seka mo doubta o seka mmelaela ga o bolele gore modimo o tla mpha ngwana ema ka tlhoafale o itse gore modimo o tle o fa ngwana go na le dilo tse re buang ka modimo mara re sa tshepe o kgona go botsa motho gore modimo lukile mara o seno o bolela le ena gore mara o ye doctor bona letsatsi la ka cheko re tloka batho ba ba kara modimo ba re modimo rona re kopa o tshepa re kopa o change ke go kopo rapela motho mo lomo wa re mama tle ke batlo ya another level ya o tshepa motimo ke batlo change ke batlo motshepa ya mitsa ke mo rapela mara mothata ba ka ke motshepi bona ha ke mokupile selo a ke dumelo ke eme ke lebelle gore ka nnete motimo ka yetsana motimo le re mitse a re tsebe ya haya ya thibana a re le tswala haya le pallo ke gore thutsa mara tsela ye rona re rapelang ka yona moretsi ya ka ya rateham letsatsi la ka chekulena ke batlo wisa ko another level ya tumelo ke batlo motshepe motimo bona a re yena e santsane le motimo a re yena a change motimo papa ka lebitso la Jesu modimo a rena ya lukile nhle papa re ya rapela banna le basadi le bana ke bana hle modimo a ka ke a ba rapella hle ba dumele gore o motimo ba dumele gore motimo wa changeane ba dumele gore motimo wa etsa metlolo ba dumele gore motimo wa bona mo maemo modimo a rena nna ke a rapela o re tshepisise papa gore o ka se re tloele morena Jesu papa thusa ditumelo tsa rona o itsela e ka tshwana le tumelo ya mastete mapeo ya mastete as long re dumele gore wena o motimo papa ke a rapela tle re a dumele gore o tla re fodisa lentswe la moshe le re ga re dumela wena mo wena wena o tla re fodisa bolwetsi bongwe le bongwe motimo le yona this COVID-19 e motimo o santsane o le motimo le mo yona o santsane o le teng o santsane o tlo re fodisa papa ke a rapela ka lebitso la Jesu ke rapelela batho ba kulang ke rapelela batho ba sa o tsebe meane ka motimo ka tsatsi la ka chekulena moretsi ya ka gona mo leng mo teng mo maybe no ntse o mo tseba mara o itlobogile ka chekule change stepe e re mama ma moshi o le ga re ka change moruti moshi le ntswe la motimo le re ga re ka change bona letsatsi la ka cheko o ka change wa ra motimo a re motimo nna ke batlo change ke batlo nameletsa level ye ko tshepang ka yona a re tshepe motimo a re yena ha fetoha ke santsane e le motimo papa ke a ba rapella ka lebitso la Jesu ba fodise motimo a ka dedi o motimo o morena hle ipona hatse we thank you Lord in Jesus name amen and amen
amen
e moretsi a ka o ntshetsantseng re yetse kuno re change kuno re ka nnete nnete o botse motimo re motimo nna ke nyako change ke batlo tsea another step sa o change ke nnete ra mo rapela ra mmitsa mara re dumele gore ke motimo ke a leboga ke tla kopana le lona matsatsi a tlang amen and amen
amen
if you need prayer please send your request to prayer@radiopulpit.co.za or WhatsApp 067-429-7564. Or go to Radio Pulpit website on www.radiopulpit.co.za.
Many people across South Africa are being blessed and encouraged by the Radio Pulpit devotional magazine, The Word for Today. This publication places the gospel of Jesus Christ in the hands of more than 100,000 people every day, inspiring every person, from the professional businessman to the needy person who lives on the streets. Each edition contains daily scripture-based devotionals and inspiring articles to help you grow spiritually. The booklet is given with the compliments of Radio Pulpit, but your donation, large or small, will help us to print the next edition and continue being the hope of the gospel to a world in desperate need. The Word for Today. Get yours today on 012-334-1200 or subscribe online at www.radiopulpit.co.za. Radio Pulpit, your daily companion.
You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.